Johana Pirario. To chieng' Jumapil, kane piny pod huyu, Maria nyar Magdala nodhi e liel, moyudo ka kidi oseng'iel oko e dho liel. Kuom mano noringo odhi ir Simon Petro kod japuonjre mane Yesu ohero cha, mowacho nigi niya,
"Gisegolo ringre Ruoth e liel, to wakia kama gikete."
Eka Petro gi japuonjre machielo nowuok modhi e liel. Ji ariyogo noringo kaachiel, to japuonjre machielo no noyombo Petro mi okwongo ne chopo e liel. Nolung'ore moneno nanga mane obogo Yesu kani piny kanyo, to ne ok odonjo ei liel. Simon Petro bende nobiro kalawe. En to nodonjo ei liel moneno nanga no piny kanyo. Kitamba mane onalgo wi Yesu, to ne ok ni kaachiel gi nanga machielo no. To nokete yore kar kende, kapod odolore adola. Bang'e japuonjre machielo mane okwongo chopo e liel cha bende nodonjo ei liel, moneno gik mantie mi oyie. Nyaka chop kinde no ne pok ging'eyo tiend gima muma wacho ni nyaka ochier oa kuom joma otho. Bang'e jopuonjre go nodok dala. Maria to noyudo ochung' e dho liel kaywak. Kane oywak kamano, ne olung'ore mong'iyo i liel, mi oneno malaika ariyo morwako lewni marachere. Ka achiel obet yo ka wi kama noketie ringre Yesu, to machielo obet yo ka tiende. Ne gipenje ni,
"Nyarwa, ang'o momiyo iywak?"
To ne odwokogi ni,
"Gisegolo Ruodha to akia kama gikete."
Kane osewacho kamano, nowichore moneno Yesu kochung' kanyo, to ne ok ong'eyo ni en Yesu. Yesu nopenje niya,
"Nyako, ang'o momiyo iywak? Imanyo ng'a?"
Maria ne galo ni Yesu en jarit puodho. Omiyo nowachone niya,
"Jaduong', ka in ema igole, to nyisa kama ikete mondo adhi akawe."
Yesu noluonge ni,
"Maria."
Eka Maria nowichore, mowachone gi dho Hibrania ni,
"Raboni."
Tiende ni, "Japuonj." To Yesu nowachone ni,
"We maka, nikech pok aidho adhi ka wuora, to dhiyo ir owetena mondo iwachnigi ni, an aidho adhi ka wuora ma bende wuonu, adier adhi ka Nyasacha ma Nyasachu."
Maria nyar Magdala nodhi mowacho ni jopuonjre ni oseneno Ruoth, kendo nonyisogi weche mane Yesu owachone. Chieng' Jumapil no, kane piny oseyuso, jopuonjre ne nie ot, kendo ne gichiego dhoudi nikech ne giluoro Joyahudi. Eka Yesu nobiro, mochung' e diergi, kendo omosogi ni,
"Okweuru."
Kane osemosogi kamano, nonyisogi lwetene kod ng'etne, mi ne gidoko mamor kuom neno Ruoth. Yesu nowacho nigi kendo niya,
"Kwe obed kodu. Kaka ne wuora oora, e kaka an bende koro aorou."
Kane osewacho kamano, nokudho muche kuomgi, mowacho nigi niya,
"Nuang'uru Roho Maler. Joma uweyo nigi richogi, ema richogi owenegi. To joma ok uweyo nigi richogi, to richogi ok owenegi."
To Thoma, tiende ni ng'amo nyuol rude, mane achiel kuom jopuonjre 12, ne ok ni kodgi e kinde mane Yesu obiro no. Omiyo kane jopuonjre mamoko owachne ni giseneno Ruoth, to nowacho nigi ni,
"Ka ok aneno lwetene kuonde mane musmal ochwowo, mi aketo e lith lweta, kendo asoyo lweta e ng'etne, to ok anayiengang'."
Bang' juma achiel, jopuonjre Yesu ne ochako obedo e odno. To koro Thoma bende ne ni kodgi. Kata obedo ni dhoudi nochiegi, to Yesu nobiro, mochung' e diergi, kendo omosogi ni,
"Okweuru."
Eka nowacho ni Thoma niya,
"Kel lith lweti ka, ine lwetena. Lweti bende kel mondo iso e ng'etna. We bedo ng'at ma ok oyie, to bed ng'at ma nigi yie."
To Thoma nodwoke ni,
"Ruodha kendo Nyasacha."
Eka Yesu nowachone ni,
"In iyie nikech isenena. Joma ok onena to oyie gin johawi."
Yesu notimo honni moko mang'eny ka jopuonjre ne neno. To honnigo ok ondiki e kitabuni. to mago mantiegi osendiki mondo uyie ni Yesu e Mesia, wuod Nyasaye, kendo ka uyie, to mondo ubed gi ngima kuom nyinge.